saga goru wonana kilo sappo je gallude nyeme do lawol filinje don wonto himbe wonbe nodo jahangal hakkunde nyeme yaade gure do lawo go don alhamdulillah e ko nande mudum no gonno keba sadarma sanne sabu lawo gol endan taji illun nyande alal jeego lewru septembre no gay ko ndiyan tobuno jonka hono awjobe loreji ben ngara jippina fongo go jomu en jolo yanata loreji fongo goto dum wonno ko Umar Modi goto e awjobe mobilaji ben endan wonno famina
woro kanka ne karkente gano haro
diam de neddo nati dam fa he kente dan nanganta neddo loreji du bawa nati der majjam de no wondi himbe tilayno yoji nyame din daro sengo goto yoji harbelle yaradu daro harni gaddu ka himbe fu sai jippina himbe mu be jola be jawta be nato lore katu jome loreji ben sai dara caka mu e mu ina himbe hana bawde gongodi denne de wi ama dum beede cede himbe toro
ndere himbe warabe be endan wobbe no baa jolande ko e mu'en ka non woni wobbe sai ne goddo ardi dum en jolni dum e len diyan don endan honni be do yoybe belle yarno fa nyeme
aro dayno ka
diyan ni wari dari do do beddol gol fa loreji dim bawa jawti min jolni hore am gam mi do andi lawol
bay ay go fondara am kulugo
kanga fu harora harogo cecci
ko natumi der diyan dan dan tefanni dan dillide neddo wallahi min gattane jungo gandiyan dan wala fu ko yirna ba sedda ko nanganta neddo fa hedane idan wawi wari neddo ne dottibe no tampa sukabe no tampa min en jogi cukalo keccoy to min paadi e makko sai bala giji witin tamin der diyan dan
kal bali jeyno boray bisani
Ibrahim Umaru le carrière gollano no jolna himbe dum heba sedda ko huntir hajeji makko
ayo e sigte kala
min denno lopal ni choppannomi mi do sonna ko diyan wari sai nyami no kure den min dum mi nati mi do jolna himbe de neddo wari de wala arena suka mi den jaba woygu him min jolna dum de jomun no wodi are mawde dum mi den jaba hemre de jomun gonga fu holli ko wala sai min ballira dum sabi Allah
bisandi yami yamu dum bora sinda
joni woni labi didi ko lawo gono taja hakuna nyame e hamdallahi hitan dumnaade sappo jeddi dungol tajina hon non endan ko ndiyan mawda gon warno na ko dungu helti himbe hebata fu wittoro do lawol gol endan filotobe bi ndiyam yo fata lawol mudum kingol.